Tabasam ucheshi na upole wake, siamini kama yalikuwa ulaghai. Na yale mambo matamu, nikazama kwenye penzi lake, kweli bado nampenda wala sikatai. She was my heart, my pain, my star, my vein. No, 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 no. Nilikolea, hey, siku wana say, oh no. Namkumbuka, ila imebaki historia. Moyo wangu bado huko kwake, labda yatajirudia.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
namba yangu ile ile, nipigie.
Hello,
hello my love, nisikie.
Hello,
sema nikufate wapi, niambie.
Hello? Yeah, nakusikia. So number this time unasema? Oh, samani the.
Tulingiana ila sijui ya liponyoka. Yeah, wanda na buti le kisoja. I say, nafsi na mioyo, akili na mongo. Naumia mazima ni kimwaza baby. So maradhi ya hospitala ya, huko shavuka. Uchizi si uchizi ili mradi nimevurugwa. Nasema na nafsi hainelewi mengangana. Naambia moyo kwa umetoswa na pambana. Nimemsubiri hata nimisi na atarudi wapi. Huko lipo alo mwiba mpepe kibasi. Arudi akumbuke mapenzi ya si sound ilimpenda. Bado yupo na mimi kiroho hana pakwenda. So Romeo, na mtafta yule tuangu nimempoteza tangu. Unagaga moyo wangu. Yusi tatizo ni tatizo kama lwezi kutatuka. La sivyo ni changamoto tumwisho wake tutaupata.
Hello.
Simu nilipoteza la namba sikubadili. So baby call me.
Hello.
Mwenzako wangu wango kan mesome wa albadiri. So baby call me.
Hello.
Hello my love, nisikie.
Hello.
Namba yangu ile ile, nipigie.
Hello.
Hello my love, nisikie.
Hello.
Sema nikufate wapi, niambie. Akili za ujana, penzi letu kalipiga dana dana. Sijui kisa nini mpaka uninunie. Oh, hofu yangu sipate bwana. Kaniacha nywele nawe na kitana. Nasubiri simu yako nipigia.
Hello.
Hello my love, my love.
Hello.
Who call me my love, my love.
Hello.
Namba ile ile